John Paul, wamaze no kuziba. What game you know uri kafangu nali. Ndi kumwete gomeza kukunkumisa nali. Where soon ze olinga mali. Luna kura FFMB ya gawala iyo number one. Okola majiko olinga vamu wengula. Leka kumane my cream my only one. Avali wakuzala wa yebu badawa. Uwe wa wa. East to west. The chilique direction girl. Uwe wa wa. Now twist your head. It doesn't matter where you're dancing from. If I you will leave Hana, these are the things I wanted to find out. Bully young and in the ready to find out. Nime toka mochi woga ma city Kampala. Bia nari mkulete devi mkulete viku sana. Viku sana. Omugwana mulese mkulete date mkugwana. Viku sana. Number one. Okola majiko linga vamu wengula. Leka kuwane my queen my only one. Avali wakuzala wa yebu badawa.
www.djericom.com.